AKMusicPromos.com.
Hey, must get the best rub.
Touch Records Production.
You never win a few. Yeah, true story.
Okay, life yali vesha simponga wikala baba fashion. Walombe chintu wangu wangu baku pela. Uleti fea likalawe kanshi. Life ni piki lesoni, nasumina kanshi. Hey, nalikwete pomu nandi pamya ovari kele wino. Balino vale sunga ena dai kele wino. Vale mchucha lonze no kutira chiku boyu. No ishiba tubu tushi kupamando. Alefu kama lonze no kupepa. Mweleza wanjinji chuli lefi. Nemoa ichefe kanshi enda fena yesu. Alea na masaka kusukulu vela na mapagi. Wala futu vela na masoseji na fimbi vya tsungu. Vena moto ya lipiati kodi will never fail. Kasha vana wawo baya mbana kwaka. Kansha bafi ya shido nse kula wavepa. Halo daddy ni mto vana foto dinde si skuskulu. Necho na bafi ya shitawa kwete sana feskulu. Meri ena pose lefya mano kuskulu. Kavili ya lefu aisha poku chita poku atifukulu. Awonze bari kusha neskulu. Bari, Mirika, Joseph na Josephine. Bari ni wampundu. Hao vya fuma, Mary 6.0. Vena nama 15. Mary choko bamu sendele kufyalo vya basungu. Bamu pana pazari. Efyo naba nankwe baba tuwele kofa yunza. 3 years, 4 years, bambo kupena. Mirika kwa tefumo, Joseph na Samson. Watu kawa lekchala. Napako kwele naba vya shibonse wabili vafwa. Walu kwe kusende fuma kionze. Yali wipi leo meu mfuafi. Meshivari na machiku. Kujitawa ishive norupwa. Kanshivari churile. Ifilesa hawa noruse. Merie kuwela ni ishivari vastata. Mirika na Joseph na Samson. Wafuka mapanshi. Merie vele inventa mwaishive kwa uchushi. Bara thank God lelo mwaishiva vane kwari wa uchushi. Teshivikwa kwa ukasubo unangwe mailo. So muleva loyo kumuntu seonze vya upema. Baba sende lava wekesha na kusukuru. Soba nemu ilava excited sana kutuma vyava fiashi. Piu, work hard for your honey. Respect people for no reason if you know life. We love up, there's a party la mubani. Lomba na kupala shani nga walipata vani. Yeah. Ifwe wosila basi ya utuishi tuwaripuisha. Kule chula nishi mani vision. So boy must get the best rock.
CK Music from us.com.
Never win a fume.